vitu fulani vya kusisimua, chachambu wanavyoichambua.
Unipa ninga tengate, mikato nika tekate, igande ina tenate, itelezeshwe kwa mate. Yala, yala, yala. Pania, pania, na hajataka kuniachia. Kanipania, pania, na hajataka kuniachia. Kama samaki hulumakia, huanza kichwa mpaka na kiaya.
Na hiyo baserikali, kijana pelekwe mbali. Ananifanya silali, siwazi sitafakari.
Yala, 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 yala.
Come mix Lizer.